kodwa uthona into yakho ikhona nje emakhosini.
Yeah.